lar porlar sappo e jeego. Yimbe Midian be ngoni he gondon nyargo te be gondi pucci kewdi he gelobi kono lar Gideon ko yimbe temede tato tan o wondi kono Allah halani dum ko watta Gideon weli yimbe be fof goto fof foyre jaygol o wiibe be tari camp Midian nabe o fof don don tan be gutti ciorume muende be pusi lode de be tamnode Midian nabe be njakino bete be kori anduno be batta be puddi non warotirde be dogi be punti dulare mu ende Israel nabe deggini be mbari be fof hay si tay en kewani en potino Gideon nabe potini sen gonde Allah tan bo wallat en